Akkam jirtu? Hello Vizali, dia ada malu di fenoi malak kami sini tu.
Nagami akamiti gara Kanada di mu dalam ini.
Tole malak kini gara Kanada di mu berbadan ni.
Yeah.
Si malin di mu berbadan ni. Baru no taf mu, hujit af mu, bersama naf.
Hujit af.
Hujit af gara Kanada di mu berbadan.
Yeah.
Tole si pasport ik abdo?
Pasport ni amma kataro terbang makan kencing perut.
Sudah cudaf mu.
Yeah.
Tole ergi sak awatani. Jalqaba hojii achi argachuu qabdu.
Paasportii moo?
Paasportii osoo hin ta'in hojii onlaayinii akkamitti akka argattan isinitti moo? Tole qabadhaashi government of Canada jettanii search gootu.
Ayyee ishii eegasii.
Government of Canada.
Ayyee.
Sana booddee bakka search jedhutu jira miti. Jalqaba government of Canada ergisiintanii booddee immigration hunda. Ishee jettu kilik godha. Ergasii booddee bakka sarchii sanatti immoo.
Faayilii guunnaa.
Maal jettanii maamila keenya?
Faayilitti guunnaa nuunna jettu.
Nagaamu maal jettanii?
Faayilitti guunnaa faayilii jettu.
No, la government of Canada yeroo jettanii websaayitii wayii isinii dhufeera miti CA'dhaan kan dhumu.
Ayyee.
Sana booddee gadi buutanii immigireeshinii indasizanshiip ishee jettu irratti.